lolly lanny. Who su bong kang lalling, shall them push his funny, cause I need their money, lolly lanny. In pillows it's I funny, yeah, I keep on going, cause I need their money. Shwiggy, see Jamajin, do wanna say, shubi. Ukalu kitri kitri kata say, sugi. It's in it, lalu tiki taka say, ah, shugi, sir.
Ungalimala, sina equality, na swali sifuni mali. Ngiphathe ingane ngababona, abanye abanjingane blind. Sina silali siphanda njalo, lesi ngithinta ngispani. Ngifuna ukufaka into ebhongayo, like garage, into eyisilwane. Ngiphathe imali engangendaba, iKilimanjaro. Impahla edurayo, idlala, emhlanga edubani. Ikhadi limnyama, ngibheka amaprize. Ngifika sengiswipe, ngithatha umndeni noma yinini. Sithi shwi, ngoDubai, ifro idrive into enejubane. Sisuka ngetayi, isuzela istrat, kala amaflate. Masingena egas, uJesse hamba phezu kwamanzi. Mina bengihamba phezu kwemali, umlomo ugcwala amagolide. Boni mine mangi smile ngaphiwa shele Rolex babe sami isikhathi saka mani ngasinika into yokwenza shoot isukile camera light sithi action qali feeling ukukhala ukhiqi khiqi phahla kufuswayini
helalelani usubonka ngilali ngihlale push is funny cause I need their money lalelani impilo zethu ay funny yeah I keep on going cause I need their money shwiggy zija manje intwana six shubi ukukhala ukhiqi khiqi khata six ithini edlala uthiki taka siyabugisa.
Sure, scoof. Lana siyathesha clever hlehla mose ngokhater sebenza kuphela sengadini khali getcha angeke siyeke thili kukul digesta inhlanya icosha amaphepha bengicoshe nomandela nini sirapper sifuna impili ibe ngukhilimu sifusha ngothando kule game usifaka ama-feelings kulisa babhwaya masirapper balenge ifinyila niqashiswe emva kwendle kwemoto yeginze ebhathuliwe sayiqale edustini ntwana bheka manje sikhuphukile sifike top sakhanyisa saba iglobe esilingini sakuqathaza inyona ey'ningi saba ilitshe esilingini ngifuna imali engama-note engathi khwaya kumzwilili piki piki sithingithingi faka imali emakhikhini lenti easy 17 ungazodala ubusingilili singaka imali engamabhola engathi sidlala ikhilikithi ngisazobaphatha isikhanda mababhema usikilithi
helalelani usubonka ngilali ngihlale mpush isibani cause I need their money lalelani impilo zethu ay funny yeah I keep on going cause I need their money shwiggy zija manje intwana six shubi ukhala ukhiqi khiqi khata say sugi ithini edlala uthiki taka siyabugisa helalelani usubonka ngilali ngihlale mpush isibani cause I need their money lalelani impilo zethu ay funny yeah I keep on going cause I need their money shwiggy zija manje intwana six shubi ukhala ukhiqi khiqi khata say sugi ithini edlala uthiki taka siyabugisa.
Till now we alright. Till now we alright. Till now we alright. Till now we alright.